radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
hede be studio tamani odo sa sakike modon Ousmane Dicko halantoni kabaruji gondi dodi yode men zone de la presse do bamako do to bogi jande to num jire hono saria do gondi de koko horejo kiddo ansarde ni wiya golli ko fuddi bete hande CPI CPI sikitike Ahmed Alfaki Almadi bonnude cuudi gonga wadiabe tumbutu wattunde gallu jede gonno e juude de bale kumaneede saria nedda ko anadara ni fa Ahmed Alfaki Almadi holle saria e do kala ko golluno e bonde bale de kolliti tobbe jeddi de o haani landede so o jaabo Fatou Ben Souda procureur CPI andini ko Ahmed Alfaki Almadi golliko e wi bureau procureur o ko o golliko yo yeddude kawral rom lati dum hono ko wete war hore fewde e neddaku tagal balde didi ko basiji tagal jonte didi ko basiji ha kaduno hakunde janyeli dawsake ibogolitan amiri en janyeli kanye hore be sema e plateforme be an gondi e yidude fa basiji di kebat no nyifira gade ngoni sembe kabaruji amen hande bismillah e do studio tamani ona hedade saria do gondinde ko horeje kiddo amsardin wiya golli ko fuddi betay hande CPI CPI sikitike Ahmed Alfaki Almadi bonnude cuudi gonga waliyabe tumbutu wattunde sa halledi ndi wonno e juude de joni woni arande ko CPI darani saria cikitado yo jiadinke bedore den famu e do faccitango Omar Waygalu
odo saria o mo hani fuddude to nyalom hande o wado ton balde didi saria o jewete le bangeji didi wakkati joni o kanko dum wonno charotodo kuminido kabaru saria le adnara allandu o warano jowto dum wonno nyalom hande o go o lewru mars honjugol ko be ngadi fewde e odo jiadinke idum hani wadde ko yata er ngaji joyi jango du kambe darantobe hono hakkeji odo jiadi ko be ngaran be jiwuto hono ko jiadinke o haifa ko so dum gonga non naso be pennobe dum odo neddo hulitamede wakkande bonandaay di ngadano to tumbutonde ne janale waliyabe keleto tonde hulitamede kanko ardino om nuddire Abu Turabo burdo anditirede Ahmed Alfaki hulitamede kanko lamino gubal ansardingal wakati jono yimbeelo gombe to tumbutobe be bonandaay di ngadi fewde e mudum be be domti odo sariyano hani wadirede sabi de jono on arande hono neddo jiadinke sare do suudu sari adnara allandu odo jiadinke o nangama tiagal ko lam mali o tongi talkido on fewde yimbeelo ngabbe bonandaaji wakande tiidalaji di gonno le saha leedi meden di wakati de gube bande kaborbe ton bonandaaji inde
humani be sare nadda ko fu anadare ni fa kala ko Ahmed Alfaki Almadi golli e torrafu sare donne e do mudun ilande CPI warta andinde Abu Turab kayfoje mudun dende FIDH AMDH kany e wildaf Mali koliti tobe jeddi de o hani landede se o jabo on shengaji didu kali no sare ka hani warude ni kanko Ahmed Bokar Tekete secrétaire général AMDH o haldi e Muhammadou Touré kedadena Oumar Waygalou
durant l'audience de confirmation des
le goldo sarugol wakkati jono kambe sartobe arande be kambe jewtoto hono dido golleji worri procureur communido kabar suudu sariyandu do holli tan wiide hono golleji do sikkita fewdu e makko di dido golleji fu ngaran hollitede hono yimbele be bonandaay di ngada fewdu e mudum be du hono darantobe dum be ngaran daro wakkati jono kollo hono so tawama finde anale hen ko nangata hakkile dido golleji dan kani fuddu nyaloma handen o go o lewru mars di timmay jango tiagal mudo de holliti tewide wakkati joni honno findeji ngadda biso taama holliti de video dum gonga non kabaru o darnete ko yata balde chapande jeegom dem be birfitito do hen so jeewe yalla hono o sarirte wakkati joni o so wirfitama do kabaru o dubbe ngaram be jewto yalla hono ko hollita wiyede le hen ko yalla dum gonga na hono dum wordi so taama yo dum gonga kanko golliti do golleji fu dem wattu heejete ndo mo hani sarede kasen
indas pour misère pour l'ouverture du procès sera fixé
Procureur CPI Fatou Ben Souda andini handen ko Ahmed Alfaki wiya golliko. Procureur wi ana jogi daliluji kewdi kandi kayfoji du horejo kiddo amsardino. E wi bureau procureur o Ahmed Alfaki golliko yadata e kawral romgal saria. Lati dum du hono war hore fewde neddaku. Fatou Ben Souda procureur CPI halde Issa Fakaba Sissoko nelado studio tamani to heto kedena Mamadou Sama Seku
Soumis depuis le début
Ele fudore le avri woni ko gube satinbe dina Ansardin e Al-Qaeda o Maghreb Islamique ndati ndar tumbutu torrede ngombe tonbe beta nyande chapandati le juin hitane 2012 woni ko tubudum kobe njihi yimbe satinbe dina bonnode nokkuji mabbe teddudi nokkuji kertaadi jonta didi woni ko be ngade majju fa sappo go le juin 2012 woni ko be tire majju ele badde sappo cuudi sappo memi leedi yodi janale waliyabe be non nokkuji teddude tumbutu sariyaaji leydi mali jaati wadi nokkuji kertaadi so wana goto di fu e juude UNESCO woni yo di fi adnaaru Allah ndu fuf non ne be gadano bonandaaji di fa goto wawa non hadude be
destructrice de groupe armé
hedi inde andite en tumbutu to ka sariya do alfaki ana haani fa sanne e wi mabbe ko Abou Turab golli ko haana yaarude mere du etawede be ndardi kala hono wadube makko daande do fu ndokke sariya fa kadoga e do mudu e hono san Chérif Aïdara inde andite tumbutu haaldi e Mamadou Touré kedadena Oumar Waygalou
eɗen gondi e nangude ɗati lobbi nayiriɗi bangal sariya wakkati joni o sina oɗo neɗɗo o jukke fati wayde ñanguede waɗele leydi meɗen ndi so wayde ñanguede sela waɗele leydi ndi tat ɗu hokkata yimɓele woɓɓe ɓeydo anniyaji bonɗi no gollirta golleji bonɗi ley nokku o so oɗo neɗɗo o ñangama iɗum waɗa so yimɓele anniyiɓe gollude golleji bonɗi ɗi fu birfitiro caggal wakkati joni o CPI ɓe kana ha ɗu ɗo tan ɓe ƴeewa hono yimɓele golluɓe golleji bonɗi ley leydi ndi fu ɓe paama wakkati joni hono golleji ɗi golli ɓeɗo yimɓele ɓe tinno ɓe ñangue oɗo neɗɗo mbiɗa andi wakkati joni o wona wiide hono heeli cuuɗi waliyaɓe tan o ñangguirte ñangue kewɗe gatte fewde e makko saabi de CPI ɓe paamini wakkati joni hono bonandaji gaɗaɗi fewde e ɗeɗo nokkule nokku o moƴƴintinama jaati hono kaaki arande ko ɗum moƴƴinira ko ɗiɗo kaaki goni toon wakkati joni o wala fuu ko waylita ley hen ka ko nayiri bangal hono renude ɗeɗo nokkule wala fuu komin jiyata wakkati joni o
en tout cas visible pour assurer la sécurité
kala ko jiɗɗo hokkude hakkillaji mawɗon poɗa fa e dow bemal amen Facebook dow studio tamani caggal jonte ɗiɗi ko baasi haɗuno hakkunde jañeli le région Menaka Amiri 1 e hooreɓe guɓe jomɓen kaɓorɗe ɗe sema kañum e plateforme ɓe ana gondi e yiidude fa baasiji hakkunde Dawsak e Ibogoli tan ɓe cela hono gotonaɗo goto gonɗo ton Amiri jañeli kewɗi o holliti Amiri jañeli kewɗi jiidama fa tawe baasi gaɗɗo o ana sela saabe o waɗi ko ɓuuri temedere mayɓe donc kanko Bajan Agga Amatou député Menaka haaldi e intala Ag Bilal keɗoɗena Mamadou Sama Seku
adaɗo heddiɓe heeɓa ka tafon saabu gila ɗum waɗi fay goto yahali toon so wona ɗum mino martodiri kumpa e joro Dawsak e kaña joro boglitaɓe dawrintunoɓe sahiɓe e heƴaɓe laamuɓe foof calɗi mum waati saabi neɓe gondi noon e tewtide no ɗum timmirta woni koɓe kumpiti Dawsak jeehi machine binoyde boglitaɓe won mbiɓe jaadinkoɓe ma yimɓe mujja o ana julodiri e mabɓe kami anna ɗum fay hunde ana tiiɗi jaati andude homo woni mo ansardine ma homo woni mo mujja o wakkati ka waɗi noon nokku o ana wonno ley juuɗe mujja o ka neɗɗo mujja o ma mo wona neɗɗo mujja o kay mi wawa andude ɗum
soldats en leydi Algérie jiiti alan ƴaɓɓiɗo kaɓorɗe cuuɗade kewɗe dow kewrol Mali woni ɗum capanɗe capanɗe malɓe fa warde e jaabe kewɗe woni ko jiita hono ñalade aduna pompi en yambinama beete hande Bamako ɗo hooreɓe mum ley Mali ɗo mbi ley hitande 2015 nde yo laabi ujunaji sappo e tati e temedde tati woni koɓe noti yimɓe ley golleji mabɓe ɗi ɓe mbi temedde jeegom ɓe kasar hewti woni heddiɓe hen ujunaji ɗiɗon ɓe ka yo barmuɓe noon ministre ndenagu leydi meɗen ndi wi temeɗe joyom ɓamama golle hikka ana gondi du e jangguinede fa ɓeydo e mabɓe colonel Seydou Doumbia haaldi e Imrana Kilou Mayga keɗoɗenna Ousmane Niali Bouli
imobla yo nafaji mawɗi ɗi daronto ɗi daronto hono nokkuyiɗi yiita nangata ɗi daronto du e kasaraji gaɗoji dow laawi golliroɓe ɗi keɓan no golle mumɓen fociro le yitani 2015 nde golle protection civile daraneke kasaraji ko yaata ujunaji sappo e tati e temedde tati e jetti ɓe jettama fa sanne koɓe ceedi ana ɓuuri ɓiɓɓe adama temedde jeegom ɓe yonki mumɓen keddi hen barmuɓe ley hen du ana ɓuuri ujunaji ɗiɗi ɗum heewi sanne ɗum waɗi somin daronto kasaraji kewɗi yimɓe du ana kani daranade ɗum
qui attire notre attention et qui doit attirer l'attention de tous
hono ley ñalade yambinde pompi e nde du français hokki pompi e mali mobilaji tati fa pabaro golle mu en
Union européenne et Royaume-Uni goni faabo toɓe studio tamani
sen garti e kabaruji région gaji meɗen ila keña kulikoro heeɓi bureau julaɓe barkano en jande golle o bureau yimɓe sappo e tato yuɓɓinano hono jande golleji fa faabo keɓal les région o ñeyɓe meɗen e golloɓe radio ji jenne ana gondi e famminede ila keña no eto jawdi commune aji jogorte fa warde e leydi yankaku yo heeƴo laamu leydi daranideɗo jande balɗe tati imaɗe mum yo fa hono yettinoɓe kabaruji kañum e haalaji fuu paabo yirwere kañum e laamu laatiɗo milioji jetti woni ko gaɗa e maadi classeji tati ley wuuro mulkerat ley cercle nara yo walde yirwere cercle narande mayidi do dedo janginirde nafoje du jande leedi mede e le woni do kaddude di do kabaruji hande kedde hedade kabaruji medana yeso en jijango.